It's the Wild Wild Willis.
Black Market Records.
Badness.
Sini wazim na sibashka na shika. Cheki kikidim kuna nguwa ikama tisa. Under 18 na tutambu yorika. Tukikanyaga sin watu ni kumakinika. Weka se saba saba bisha. Niko na stock kweni nini wapi rizla. Sapa nishada saku wadisi ya pizza. Sasa chachisha kama ngeo sako mashisha. Sababisha. Sa 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 sababisha. Sa 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 sasa sababisha. Sa 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 sababisha, sa, 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 sababisha.
Saba, joni sababishe. Spending why you fanya nitake mamadhe. Joni Friday tabia pia ni ratchet. Peana, peana, ukipewa basi. Mini Jacom, Mil Fanta. Kauna ni soma skip hit chapter. Haga triple XL ina car tractor. Divide na teremusha na taska.
Sa, 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 sababisha. Sa, 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 sababisha. Sa, 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 sababisha. Sa, 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 sababisha.
Na venye musababisha madenge. Wanasema niko on coke na matembe. Alejandro miti yako squeeze ni jembe. Oh my gosh, nyonya peremende. Oh, Charlene amekuwa akitafuta brighter days. Ndani ya mfuko nimejaza mayonnaise. Na weather leo ni moody. Inanyesha sazle na tafuta ndudi.
Sa, 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 sababisha. Sa, 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 sababisha. Sa, 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 sababisha. Sa, 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 sababisha.
Sa, 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 sababisha. Dem akiona anaitisha. Lakini sura yake bana inatisha. Bako thighs, bado ninabisha. Knock, knock, njoto towe lock, lock. Nyama yangu ni halal, sio pok, pok. Bazu paka, ameki tok, tok. Bed yetu reso, tunai rock, rock.
Sini wazim na sibashka na shika. Cheki kikidim kuna nguwa ikama tisa. Under 18 na tutambu yorika. Tukikanyaga sin watu ni kumakinika. Weka se saba saba bisha. Niko na stock kweni nini wapi rizla. Sapa nishada saku wadisi ya pizza. Sasa chachisha kama ngeo sako mashisha. Sababisha.
Sa, 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 sababisha. Sa, 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 sababisha. Sa, 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 sababisha. Sa, 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 sababisha.
Wahenga usema haba na haba hujaza kibaba. Sisi tuasema haga na haga. Uchora saba. Wabebe!